Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumetse ba mamedi ka ofela ba Radio Pulpit le bitso le matla le pholosa la morena Jesu Kriste. Le dumetse ke morutuma singi mo mosong wa ka jeno a re lebelele lefoko la Modimo mo 1 Peter chapter 5 verse 7. Yana e ba le gakatse le latlhelang matshwenyego otlhe a lona mo go one gonne lo tlamelwa ke one. Morena a tlhonofatse lefoko palo ya lefoko la gae mme a anointe lefoko la gae Modimo a thuse bo botlhe ka signs and wonders a le confirme in Jesus' name, amen. Mamedi a retha ke rata re lebelela kganki e ya gore ke ngwadile mo ka square what to do with life's cares. Se re ka se dirang ka matshwenyego a bophelo. Ke setlhao se ke rata ra se lebelela mo re badileng mo teng mo bebele re bontsha mo ka taba ya go latlhela matshwenyego kwa Modimong le gore ra goreng fa le re cast means confess your anxieties and profess your faith that God is able to solve all your problems. Ho ya ka lefoko la Modimo fa le more Modimo khona go go rwalla Jesu tlile o rwele sefapano o rwele kgolkgotha o rwele matshwenyego o rwele malwetse o rwele matlhoko a rona otlhe dipedibi tsa rona past and present and future dipateletso tso tsotlhe tse ho ya ka lefoko la Modimo the whole of the anxiety to our Father. Di nihele mo Modimo. Di fe Modimo mo matsogong a hae ka tumelo ka go bolela. Call on them. Bitsa Modimo. As for me, David, as for me, I shall call upon the Lord and the Lord will save me. Give it to him. Come to me all. Jesu bolela bjalo. Bali imelwang. That labor will give you rest. Rest in him. Pumula mogo yena. Kanyere balanka cheno kia matsenye goro. Modimo. Wa ito rena le matsenye goro. Hona le matoka pelu. Molo fatse moro pela moteng. En re re la ore di pelu tsa rona. Okare Modimo akare tusa ore. Kany e ama di pelu tsa rona. Tse di utule mbo tukore. Latle khetu ke me. Chwale. Kabaka labo lue te fela vialo. Le fukula Modimo le talo salere. Taba ye ya go latle la matsenye goro. Ke taba ye bona hala o kare e tloelehile familiar but neglected taba ya go casta matshwenyo ga rona o latlhela matshwenyo ga rona ko Modimo matsatsi a re a isa ko bathong go bolelwa le ka bo scientist le bona ba re ba paletswe di-doctor di paletswe but the Bible today e re tlisa mo Modimong wa sa palelweng Modimo ya omnipotent Modimo ya maatla a otlhe all authority Jesu are in heaven and on earth has been given to me and o re fa le maatla and the authority over all evil spirits, over the problem of the Kakan and Letzono. There is a reason here, they are rich. Some text. Dina lady ka bolukhumo ka mohare le tlotlo a re lebeleng ka ya John 3 verse 16 ya le rato la Modimo the sacrifice sekhabelo the only sacrifice the reconciliation through the blood of Jesus the restoration of the blessings and the authority e kisanke le rato la Modimo le Jesu Kriste Modimo a re bontshiseng tona ka Jesu Kriste se fa pano mo le ko in the desert bana ba modimo bane ba lebella nogo ene pehile ke moshe mo koteng fale ha ba lumile ke dinoga mme ba fola and bibele re bolela gape ka John 14 verse 27 gore gona le moteng moya o halalang ha o le teng kona o tlang gore gomotsa o tlo dula le rona o tlo ba ka mohare ga rona ka dinako tso tlhoka sekabe wa re tlogela gona le verse ke ena e reng tso tlhe di sebeletsa molemong wa ba ba rata modimo ba beditsweng according to purpose ya Modimo ke e mo letsatsi la ka tsene ya gore latlhela matshwenyego ga o tle o se ka ithwalela ona body ya gao keke ya kgona a text for the troubled believers. Le fatle tshenye hileng ka tseno mesebetsi tlokahala go lwadiwa go wetsa di vaccine le dilo mam. Lathela, bring all your problems mo modimo wa go tlodileng wa tlhabisang letsatsi wa sa tlholeng ke selo. You are in this verse lo ena mo letsatsing la ka tseno. Cast all, bua le ma di problem tsa how di problem ka tseno ke a lelaela ke le latlhela kwa modimong gore le seka tlhole bua ka lebitso la Jesu ke le bia mo matsogong a modimo. Lentswe la modimo le tlhalosa le re modimo o tla o a itse, he is able, gore a tle tla kgona go solvela tsona. Ba bangwe re na le di-insurance, re lebeletse di-insurance policies, re lebeletse di-credit card gore di tla re solvela matshwenyego. But lentswe la modimo le tlhalosa tsatsi la ka tseno gore a re latlheleng mo modimong o a re itse. Jesu o bolela mantswe a mo John 10 verse 3, a dinku tsa gae o a di itse, di utlwa leina la gae, ebile di mosala morago, o di sa mafulong a matalana. Fa Jesus and the individual, re bona Sakeo hane ha bala ko Luka chapter 19, are the Christ, the Messiah is here today go tla go fa pholoso, go restore, go fa maatla, go fa power, go etsa gore obe oe ya kgonang ka Kreste ya o natlafatsang. Paul are, I can do all things through Christ who give me strength. Re bona the woman wa tleng morena Jesu a akanya pelong ya gae, Matthew chapter 9 verse 22-22, a akanya mo pelong ya gae. You know dilo ga di caster go tswa pelong ya gago, modimo o kgona go sebetsa, because the spirit of the Lord God is a spirit, o bereka fela go tswa moyeng wa gago. Now look at Matthew chapter 19 verse 13 to verse 15. Jesu na be aba na matsogo aba restorer to the power ye ineng ile teng mo bona from the creation. Aba blessa Jesu fela bialo. Today be blessed, bana ba ha ba be blessed mo gotlhe mo dilo tsotlhe tsa ba di tshwarang, empowered to succeed mo dilo tsotlhe tsa ba di etsang. Even those who were demon possessed, ba bala Matthew chapter 17 verse 14 to verse 18, iri Jesu a khalimela memoya, he rebuked the spirit. We rebuke all the spirits tsa di go tshwenyang, tsa di tshwenyang. We rebuke all sickness and disease meaning wa ha ka lebitso morena Jesu, gore Jesu o tenta tsela ka tseno gore a tla o tle go tlo go rwalla matshwenyego a gago. Come to me all who labor. Jesu o bolela bjalo gore ke le tla fumanela memoya ya lona phumulo. Jesus in this verse, casting all care upon him, he cared for you. No one understands this like Jesus. But ke rata gore tsatsi la ka tseno Jesu o rwele matshwenyego, o rwele matlhoko a gago, o rwele matlhomolo a gago a otlhe a lona sefapanong. Dumela mo go wena, wa latlhela mo go wena, bua le ona, a bue ka molomo. Faith is released by faith. Ke a rapela Modimo ka lebitso la morena Jesu. We cast all his anxieties, matshwenyo hai, le malwetse le di probleme tso tsotlhe tsa na leng tsona go wena Modimo ya mmatla otlhe. Re bua bophelo, lentswe la gago le re o rwele malwetse le makoa a rona wa le ona sefapano, re fodisitswe ka dintho tsa gago. Restore Modimo aka to health, everything Modimo aka, in the name of Jesus we receive it, in Jesus name, amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564, or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Get in touch with the truth, the light and the life, 657 AM.